ko kumasino nyako bakuyisa batya mukwano wesibate soma nyito singire nsine bisembayo wabawo mukwano gwabawa guno guoma nobanga sukali tonyumya okuntamula nobuyimba nenkuyimbira nenereso okulya obulabo nenkutonera nze mukwano njagala omanye nakusigaliza munda mutima ndi muno uwe kuba mubiri kumubere benyuma bulamu bunyuma ngobulyane muno gwabawa guno guoma ngomubisi gwabawa we wabulira wabulijjo jembera njagala nkutwale waffe jenzalibwa bakumanye oh my god ate obulungi bona bo bwasoba amaaso gakanga enjuba adamu tumunenya kulya kibala yakemebwa nyo oh my god ndi muzukulu wa lule japan labandi watala baby tewebaka zukuka tewebaka sibali nomutima gwange bamenya wajye nonzole mirembe nenfuna you are my dream come true baby teto ebintu byebyo gwabawo mukwano gwabawa guno guoma nobanga sukali tonyumya okuntamula nobuyimba nenkuyimbira nenereso okulya obulabo nenkutonera gwabawa guno guoma ngomubisi gwabawa we wabulira wabulijjo jembera njagala nkutwale waffe jenzalibwa bakumanye oh my god ate obulungi bona bo bwasoba amaaso gakanga enjuba adamu tumunenya kulya kibala yakemebwa nyo oh my god ndi muzukulu wa lule japa ngekwekwe nsimyo nkumeke waka labandi watala baby tewebaka zukuka tewebaka nagamba nga kusobola mbunefika ngenda kukwagala mpite newensula gunonze kwenina tebanakulaba tofa kukasente gwabawo mukwano gwabawa guno guoma nobanga sukali tonyumya okuntamula nobuyimba nenkuyimbira nenereso okulya obulabo nenkutonera gwabawa guno guoma ngomubisi gwabawa we wabulira